More tricks and minim. I did not dare, I say. Dare. They are close in Malawi.
Cause a big record.
Somewhere on us in Zako. Who are the singer card in Zako? What you would in my monaco? Mira Tanvera. The book on the for Mira. Oh, did I think of you? Kundikana kodi ukufuna finji. Ukopa neolonga ukufuna ninji. Ilero wana ruju you. Weni umo yuma yataka. Jema wanga ndiwe unasanka. Me
pano la kazeze watu la makina sanga peze mfana wa mavision ya baya iwe ndiye pali bezo kutaya juwa defina geli iwe ndi netilipo awili lafu kuipasa chukali ekine koma ndiye ndi maenda mbali nagoma nawe nagoma nawe mpaka kale sininga kutawe nobody boyo kusokoneza kosi ndiwe weka na kupeza jaka jino ndi kufeka velo chikundi cha tunde chili welo wapangisa heto fika zelo mami iwe